next song is called Sunday Christians, and it goes out to Doug, Dougie Grime, and Ophelia Necro. Thanks a lot, you guys. And Aaron, too, wherever you are.
Sunday Christians, 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 S